abanga yenze dala waliyo katonda abanga yenze dala waliyo katonda atanda balu lyecho ya chibusa busa waliyo katonda abange muje tusinze linnya lye oh mama eh tata nabihuliranga ku radio radio tewali abantu abalina buli kye beetaaga tino wali abantu abasula endaggulu era wali abantu ennyonyi zino baazifuula obugali emigga gikulukuta buli awali eddungu nalinga eyasiranga buli kye nkolanga kigana nanoonya katonda nasaba katonda nagende ku makya sebo nga nange ensulayo namuyita naayitaba namuyita naawulira oh mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balu lyecho ya chibusabusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata wabanga yenze ddala waliyo katonda abange yenze ddala waliyo katonda atanda balu lyecho ya chibusabusa abange muje tusinze linnya lye oh mama tata kulyampulira ku radio ku radio tegeeza abalala temukama afaayo ne katonda awera yesu nze okukolera abaana be emigga gikulukute buli awali eddungu ekikolimo we kibadde wabeewo okuliza amaggwa we gabadde wabeewo ennimiro n'awali eddungu wabeewo emigga n'emitima egimenyese sebo agiyunga ne giddawo eyayamba bugembe kkiriza tinaawasobola oh mama tata wabanga yengwe ddala waliyo katonda atakulaba luli yakuwana wana mumanyi mbademaani yakumanga omuliro omusabo abange leero bantu bamwegomba wabanga yenze ddala waliyo katonda wana wana kuba temwatulaba owaavu bonna yesu yabwetikka galwadde gonna taata yagatwala yaalika yaalika.